Get free music on mdundo.com.
Yeah. It's Mpumalanga City. Oh, I don't wanna lie. Ngiyavuma bengikukhumbula kodwa manje sekwaze kwaphola. I don't wanna lie. Ngiyavuma bengikukhumbula kodwa manje sekwaze kwaphola. Umoya wami wacola. Never thought to go skende go masangfuni. Konang yafuma misoni. Sometimes even kuhle sange mashoni. Kuze kubona gale ngathangushoni ipi. Ngakuphoca kabuhlungu waze wehla nesithundi. Angeke nguye ngimpilo kumele iqhubeke. Ngiyathemba lapho khona wena uphelele. I hope life ikuphethe kahle. Ngase ngajwayela kuphila ngaphandle kwakho. Ungifundisile kuphila ngaphandle kwakho. Uhambe nethando lwakho nembatho yakho nako konke kwakho. Kolula impilo beyinzima bengihlale ngikukhumbula kodwa manje sekwadlula. Hey akukho manje sekwadlula kodwa manje sekwadlula.